we kuba obukonde mu bufuba nga wejaga nodda ku bantu nowe wanova pimapima okyeyisa otyo naye ensi eri kugunjula
tiniyasomusira
ti kino kimanye si gwe wa kitala soose nkulaba omira ku bantu naye wetunulemu towulira nti emirembe engalo muli okirowoozaako ki nze kyenva nkugamba wetunulemu aa ne bwobeera kanyama nga tomeggolelula lwoli pasiggwa agenda okwesitula obe muwanvu nga teweetaaga kukangabala manya tosobola kulengera binaabaawo mbeera okulengesa abantu osaanye obeeko wookoma tojaji nga katabo lwa ddiba nga tonnakasoma okuduula n'okujerega tobifuula mugano era otegeere nti ekisuula omuntu kitono ab'amalala ensi ebagabananga bwesanze ng'oyagala ekugondere bawampisa mwetowaze teweekaningirira abaabisooka mu baazaawa kati nofuna minzaani weepimemu obenkanawa tetwakalaba bannaggwa n'abatagambwako emirembe nga lutuulo kirowoozeeko abakuwaana n'okaziwa maguma gavugira aliwo mirinda kulaba nga yebakwagalako biweddewo kati kino kimanye si gwe wa kitala soose nkulaba omira ku bantu naye wetunulemu towulira nti emirembe engalo muli okirowoozaako ki nze kyenva nkugamba wetunulemu yadde oli mulungi mweru nga wenna otibabu kibi ekisikirize manya olina kiddugavu ng'ate kibi siganyi weeyonja onaaba buli kaseera kiki ekiddugaza ttawulo ng'okyesiba otukula namumita ya diguli 10 ekolamu nkwawa olina kamu kokka naye weenyumya n'otunyiwa kuva lwe nayiga nti ensimbi tezisabulamu n'ensala omuliro kw'ebyo ebitwemazaamu wetwala okuba nti oli wa higher class tuukako mu ggwanika oba mulimu special place kuba byomera abafiira mu bugagga obutokomoka olabaani gwe basibirira emmaali ye nga bamuziika wajijo by'abantu ng'ojjo babaka amataka tubuulire kapuli obugazi yiika bapima mmeka naggaga olina emmotoka nnyingi ewuwo kiki okugenda ku kitanda wosula otambulawo kati kino kimanye si gwe wa kitala soose nkulaba omira ku bantu naye wetunulemu owulira nti emirembe engalo muli okirowoozaako ki nze kyenva nkugamba wetunulemu leka kulowooza nti oliba w'amaanyi lubeerera eno duniya tuyitamu buyisi si yakukungula omuloga ensi gwekungiiza bw'otagooka tolowooza nti toligenda botta gy'obasindika tongoola muntu lwakikulu oba lwandabika si gwafulumya kalinda y'omutonzi ey'entegeka bawantu n'obakkako n'ogyoga ne weerabira nti be balikuzinga nga bamasebo tobasumakira ogw'omumwa gw'otafuga buli muntu n'ogeyengula eyinze kulaba nga bakusibya akaba oba kwoge akuumibwa ekikungu n'olagira abalala battibwe bwe twakufaako twasigala kunyenyesa mitwe naye manya tetwakalaba batagambikako n'olwekyo weekubemu ttooki ng'okyaliko ensi ekutaddeko eriiso lwakuba ekyakuterese tulaba ennyanja okuteeka n'olowooza nti ggoonya zikkuse.